marka ganacsigeena walwalba maqaayili dukaanali farmashiili walkuma guno ilaahay abuuri babling arayaan maaha
horta dhibaatadan kubi horta gabay horta roob aad igooy meelasha jifoona tumraa jarma ma roobina horta roobina suraafa duwan mudabal waafade agisin ka saata laamul subaal kana fas hadaa diyan arraa haasha kon suugna mushalto amle madan leblan roore ato apara hada sara dil deer suug jeeyay wa illa tabo saamin silen roosa toosaamin wallahi shal gade adar marta toosaali shal deer isin dameer reesar yaasan saasatsan laama walaa ta suugo ato lusun baan yimle ma inka saata urmuun ka sar nuwaa ta urmuun walni nasaib abalta yaay lambar gudub aa baadi kana fasan ma
adki bayro baahna hada qiimi isku mid laayo wal mushado bajaar raa antu kuba helangi dheerada jimli walbaad muhiim ka daray laakiin laakiin tafaariiqda tafaariiqleeda caadi walaa shay qaada masha Allah way gaado hay idii afar garaasiyan waagi hore hadda suuq simishana anay alaad in kasto markii hore ee soo laan kuwada degna ee ma dad oo baydhooyin baajan qaarta lugay jaran ee alxamdulillaah hadana laan baa lahay qurux badan oo ka la arag ee qofka daqiiqad man ka jaraab hal minit ka dib roo walaa shay oo falaa shaqal baa fa masdar la baa tartiib sheesada bajaajis iyo oo wareer inta oo yaalna waagi hore qajaja iyo rafaad iyo bulsho ma jaray jirteen shiidiyo yaanu ku jirtay ma waa laakiin hadda alxamdulillaah ma baa bulshada eediyada laamiga ninka dirsati ee tan kal ganacsiga saasashan diyaana kasto bulaali ee bulshadana inay manaayeen maalgelin ka soo sto ee qaar gumada hata magaalada degnaa hata intaan guurano haraan degan babada ee babka taal jara qaar hore baan ku yimmo saasa ku jirtay
wiin aan la heli ma baa ka ganacsadayna arinyo oo naba ka korsadayna magaalo oo laami saarno antar loox la saaray kaali arag ee ninnaati baydhow baa ku kuroosani ma aha walkaas oo baydhow yaalana fadhiyaano ninka sheenaha inta baa ka gaalahay suuqan may ku dhimnya meel oo ganacsiga masaakiinta oo nyaanyoleeyti walaan la raadma hor ireel in raadma in hool ko fayl leen weel oo ka ganacsada oo gambaloole oo aan tan ruux ba saaragna ba suuqa qudarta la raaw suuqa aanad in shal baha ha dadka masaakiinta wal mareeray wala wal ku deede mobeeleed iyo wal haday waaki bari wal mareeray saafna ma fayl
dadka anti oo manayani suuqan shalkaana ma dhabaatay goobena waliyo kinta ay suuqan loo ay jiraan suuqa walan gaba jiraan laaga sadda muumiyad oo walba talanka samay oo walba dhamaastirnya magaalada shalkaanta oo dhama uma lama suuqa magaalada duwan dadka horumar ag deertay saaxiib badal aragay tuwa magaalada dhamaastiranta sada bulshada dadka aragay magaalada dhankoodi walba ku waysanay adaa laaga sala alxamdulillaah walba walaale walaan baad alas amin killa iyo lama saashadan adaa walba way shalgaadaa
may dadka dhibaatada qaban wal leey kasto yar la ariirki atama inta kala laakin nadiif waaye markay isgooski meeli oo macna kala wareegilay shaqada si zaad iyo turab ah ilaa amin ilaa afar saac ma la isku furnaas amni sheena belo isku fayla suu gud waliba ku gudubinyaa in badanaa qataa waliba inta walaaga shanta kin gada maayo walwalba shanta kin gada maayo macnaha may ku beedilow sambuusa dubiti iyo jeernaada shanta kin dareere wala dhaafo ma jeer
eediye aan shaqa asanta way ku noolaad walwalba aan ku baahanta meekan ku weydiyaas ku helaas meed kast beedaway ku baahan laakiin haddii inta wal kast ku helaan
afridood go'ay hor dhaan wal kalana wal badan oo ka dheeray laakiin sadda maasha Allah yaani wal kasto afridood laga soo saam buusa kamada digirta kamada wal kasto duumilay oo ada baydhow laga baanaayeen tooyshaani ma oo harto binaadin wal walba dhimnaado koran laakiin sadda alxamdulillaah wal kasto nan baana duwan duwan in ka samay